akunqola ukuthandaza ukucenga cenga imilowo phakathi komzoko wethu cenga izigogo zakho wethu cenga imithwetyula yakho wethu cenga imiduka phakathi komzoko wethu cenga zanguvu zazingene phakathi kwengethe ekubonakala zingabazingeli phakathi komzoko wethu biza nina ngexesha cenga zanguvu zakho wethu ke bantu abadala ezazinyuka entabeni cenga zanguvu zazithandaza phakathi komzoko wethu cenga inguvu zazibetha isandla kubeka beni kubeka thathu kubonakala kuphila umuntu qole minqolomba qole ngethe qole zigogo qole notasi qola bonke obuhlwele bone bakho biza nina ke zikhawukhawe zibango phakathi kwegazi sithi zinixoxe mathambo shikomisa amathambo okhoko nokhoko kazi cengela amatyala esiwaziyo nesingawaziyo phakathi komzoko wethu ngoba sinto esiyaziyo ndoda ilalingenatyala evuki kunetyala ngexesha kodwa ngexesha into siyicenga isicenga amandla emandla sicela zenikhulula amaqhina bebotshiwe into esiyicenga isicenga impilo ke bantu abadala.
You showed up late, coffee on your sleeve, laughing. Said my name wrong, but it sounded like it fit somehow. I keep replaying how you tilt your head, like every word.